Ningahlala phansi ngilalele nje lelo culo elidala kholwa kuphela lithi ukungisho kumisa bese kuthi ke ngingene futhi ngibe nokwemukelwa kunjalo uzizwela sengathi uthathe indawo yakho eyona yona awu ngiyajabula kuba ngumalusi ozihlanganisa ne life tabernacle ngiyalithanda lelo gama ukuphila ngikhulume ngakho kulokubusa isiqiniseko sokuphila futhi ngethemba ukuthi wonke umuntu nepolisi ngoba siyayidinga ngempela sifanele sibe nayo ukuze sibe nesiqiniseko. Manje ngicabanga ukuthi bamemezele ukuthi kuzoba nenkonzo yombhaphathizo esikhashaneni nje futhi ngakho sibheke ngabomvu kuleso sikhathi sale nkonzo yombhaphathizo. Futhi sizama ukuzikhulula ngokusheshe nje esingakwenza ngikhathele kancane futhi ngifika kusenesikhathi uBhili ongishayele ucingo wayesethi ngifuna ufike ngaphambi kwesikhathi kulobu busuku uthe bazohamba bafuna ukhiphe kuse-eli. Ngathi yini kuse-eli na futhi selokhu ngaphuma esikhathini ngingena ephakadeni ngani angisenaso esinye isikhathi. Angazi nje ukuthi sikhathi sini asisasikali Jim sivele sisiyeke. Jim unamathepe emuva lapho ngiyacabanga ngiqagele asemenyezelwe emsamu lapha futhi angazi ukuthi abantu bawabekezelela kanjani kodwa azongeza umhlaba wonke. Futhi asemuva lapho amakhulu emilayezo yahlukene vele ezingxenyeni ezehlukene imigqa yemkhuleko. Futhi ngakho lo mfana lapha umkhwe wakhe kanye nabo kukhona bane imishini ehamba njalo njalo cishe impela emini nobusuku iwenza. Futhi thina nje bawathengisa nje ngalo kwenzuzo abasakwazi nje neze nokuphila ngokuwathengisa. Futhi ngakho umani wafuna alapho kanye nezincwadi nokunye nezincwadi ezifundwayo zasethabenakele lapha. Futhi ngakho ngihlangana nabantu ngaso sonke isikhathi athi mina uyazi ngidlala itape ethize ngasindiswa ngezinto ezithize ezibe yisibusiso kubantu futhi ingakho siwadedela phume ingoba abusisa omunye futhi asize omunye. Manje ngifuna ukufunda umbhalo kulobu busuku otholakala kwabaseRoma besishiya galombili emshoni nantathu nambili futhi sizokwehla ngo ukuthi sikhulume nje emizuzwini embalwa esishiya galombili kwabaseRoma esishiya galombili amashumi amathathu nantathu ufundeka kanje.
He that spared not his own son but delivered him up.
Yena ongayigodlanga eyakhe indodana kepha wayinikela ngenxa yethu sonke angayi kusinika kanjani konke kanye nayo na. Bengikhuluma kulokhu kusa ngesiqiniseko futhi manje kulobu busuku noma ekutshalweni kwezimali njalo. Futhi kulobu busuku usinika zonke izinto. Manje asikhuleke.
Lord, we have assembled here for no other cause.
Manje Nkosi sibothele lapha kungekho esinye sizathu ngaphandle kokuba sikhulume ngawe, sicule ngawe, sifakaze ngawe.
And bring glory.
Futhi silethe inkazimulo nodumo egameni lakho. Futhi siyakhuleka ukuthi uzobusisa ukuhlangana kwethu ndawonye ukuthi ubukhona bakho obukhulu buzofika futhi buzosihlinzekela konke uNkulunkulu akudinga kithi kulobu busuku. Futhi sicelo sethu siphambi kwakhe sokuhamba okuseduze insindiso eyengeziwe izipiliyoni ezinkulu ngokwedlulele ukuphulukiswa komzimba nezinto eziningi kakhulu Nkosi wena uyakwazi konke. Futhi uma kube kufika emiqondweni yethu kuba ke besingenaye ubaba wasezulwini besingeza kuye na. Ukuba ke besingenandawo yokuzithulula ukuba besingenasithiyo sezono besingaba abantu abalusizi kanjani. Kodwa sijabule kakhulu Nkosi ukuthi sinoyedwa nomusa futhi ogcwele uthando ethumele izibusiso zakhe kithi. Siyabonga ngabo Nkosi nakuba singahle singakuvezi kahle nje kodwa uyazazi izinhliziyo zethu Nkosi. futhi ngikhulekela ukuthi sizothela umusa emehlweni akho kulobu busuku ekuculeni kwethu, ekukhonzeni kwethu, esimweni sethu sengqondo ekushumayeleni.
That you might supply to us tonight all our requests. For we asked it in Jesus' name.
Ukuze usiphe kulobu busuku zonke izicelo zethu ngokuba sikucela egameni likaJesu. Amen. Manje kusasekuseni usentisikole futhi kusasebusuku kuvalwa kwengi. Cabanga ukuthi imvuselelo iJubili, hhayi ngethemba ukuthi akukhona ukuvalwa kwemvuselelo, kodwa ukuvalwa nje kwalo mbuthano jikelele. Bese kuthi-ke ngethemba ukuthi imvuselelo iyaqhubeka nokuqhubeka futhi iqhubeke.
Give me your undivided attention just for a few moments.
Manje uma nizonginaka ngokuphelele okwemizuzwana embalwa nje futhi ngizozama ukukhuluma ngendaba ethi zonke izinto. Futhi ngikufundisa kakhulu noma kancane njengekilasi likasonto sikole ngoba ngiyazi manje ukuthi angisiyena umshumayeli. Ngakho kufanele nje ngenze okusemandleni ami njengokugwaza ezweni, kodwa ngiyakwenza futhi angikugwazi ngamashi ngize ngikholwe futhi ngikholwe ngokuqinile ukuthi ngiyazi ngikhuluma ngakho. Ngokuba nginesipiliyoni salokhu engikhuluma ngakho, uJesu wathi siyakwazi esikukholwayo sinesipiliyoni. Ngicabangile kulokhu kusa ukuthi umpristi omncane ngomgregi obe nathi esidlweni sasekuseni senhlanganyelo, esimilo esincane esimangalisayo kangaka nokuthi ufuna isipiliyoni esijulile.
Another little Greek priest.
Nginomunye umpristi omncane ngumgreki owaholelwa kuKristu ngamathebu. Ubaba wakhe ungethisha womthetho wesiGreki, indoda ehlonishwa kakhulu eGreece. Weza ngapha ukuzoqedela imfundo yakhe, wabamba enye yamathebu futhi ekuqaleni wakugxeka, wabekezeza futhi wabhaphathizwa futhi wemukela uMoya Ongcwele. Wayesethi futhi, Branham, ngiyazi ukuthi awusazi isiGreki ngoba ngiyaqonda ukuthi awusazi kahle isiNgisi, kodwa wathi uma noma ubani owazi ngempela isiGreki futhi uyisifundiswa sesiGreki, wathi ukuqhubeka kwenkulumo yakho neGrisi kuphelele ngokoqobo ukuhlanganisa imibhalo ndawonye. Yingakho waphinde wabhaphathizwa. Niyabo futhi wathi kuyiyi yisenzakalo esibizekayo. Nokwazi nje ukuthi awukwazi, kodwa lapho uhlanganisa khona imibhalo yakho, ukuqhubeka kwemibhalo yakho kuhambisana nesiGreki. Ngakho ngicabanga ukuthi ngizomenza akhuphuke futhi azobona lo mfowethu sikhashana. Ubeyoba usizo olukhulu kuye futhi manje sikhulekeleni. Zonke izinto asikwazi ukukhuluma ngazo zonke izinto, kodwa zonke izinto zingezethu ngoKristu. Futhi uma engazange ayigodle indodana yakhe uqobo kuletha lokhu kithi, uyokuletha kakhulu kangakanani uma sivuma ukukwemukela. Manje angikwazi ukukhuluma ngazo zonke izinto, kodwa ngifuna ukukhuluma ngento eyodwa ethize yalezi zinto zonke. Futhi ngicabanga ukuthi lokho kuyinto ebalulekile. Lokho ngokuthi kuxolelwe. Ngiyalithanda lelo gama, kuxolelwe. Empeleni igama lisho ukukhululwa ecaleni.
And what an experience that is to everyone who has had.
Kuthi yeka isehlakalo okuyiso lokho kuwo wonke umuntu oke waba nesehlakalo sakho ukukhululwa ecaleni.
Not trying to turn away through some.
Hayi ukuzama ukufulathela ngolunye uhlobo lwesayensi engqondo, ufulathela kodwa uxolelwe. Lokho kusho ukuthi kulahliwe, akusekho lutho kukho, sekukhohlwakele. Ukufulathela noma yini ungabuyela kuyo, njengezono ngesinye isikhathi zazisibekelwe, kodwa manje azisasibekelwe, zihlukanisiwe. Azisekho ngokuphelele, zafakwa olwandle lokukhohlwa ukuze zingabe zisakhunjula nhlobo. Ngiyakuthanda lokho.
proper in the pulpit and especially
ngiyazi emakhaya afanele kulpiti futhi kakhulukazi embuthanweni wePentecostal kodwa ukuze ngiveze iphuzu ngatshelwa ngesinye isikhathi ukuthi ninikazi elalini noyise wayelokhu ekhalezi ngembezi njalo futhi ememeza lapho efunda ebhayibheli ngokuxolelwa izono zakhe ngakho-ke intombazane encane yashada yathuthela edolobheni futhi engeyo yohlobo lwebandla eligcina umthetho elinezinhlangano zemiphakathi eziningi futhi inhlangano yomphakathi yabaninikazi yayizobungazwa endlini yakhe futhi yayizibuza ukuthi yayizomgcina kanjani ubabayi wayo ethule ngalesi sikhathi ngoba wayeba namadlingozi ngempela ngakho wathi uma ngimnika ibhayibheli uzokhala futhi amemeze ngaso sonke isikhathi ngakho yinye kuphela into engiyaziyo ukuba ngiyenze ngizovele ngimnike eyomumo womhlaba bese ngimbeka phezulu ekameleni elisophahleni ngimyeke nje abuke izithombe futhi cishe ngesikhathi sebelungele ukunikeza itiye labo libomvana kumbe noma yini abayenzayo niyazi kwaba khona isiyaliyali esibi kakhulu esitezi siphezulu eklabalaza futhi gquma futhi yeziginga futhi egquma phansi naphezulu futhi eklabalaza haleluya haleluya bonke besifazane besaba base begijibela esitezi siphezulu futhi yahluthela eyomumo womhlaba esandleni sakhe esithi babayi lela kusile ebhayibheli ngeyomumo womhlaba leyo
But said the other day on
wathi ngiyakwazi kodwa wathi ngolunye usuku ngangifunda ebhayibhelini lapho izono zami sezixolelwe zafakwa ulwandle lokukhohlwa niyabo zambelwa ulwandle futhi ngibona lapha kweyomumo womhlaba lapho ulwandle lujule kakhulu baze bangakutholi ngisho iphansi lalo ngesinye isikhathi wathi basaqhubeka futhi beqhubeka
I think that's what pardon means.
Ngakho ngicabanga ukuthi lokho okushiwo ukuxolelwa ukuthi kusulwe ngokuphelele. Hayi nje ukuchezuka futhi uzame ukuthize kodwa kusuliwe sekuhambile.
Not turned aside.
Hayi ukuchezulwa kodwa sekube siye ngokuxolela sikhululiwe. Hayi nge sayenze phathelene nengqondo.
We are not released by a creed. We are not released by emotion
asikhululwa yizivumo kholo asikhululwa ngamadlingozi kodwa sikhululiwe ngamandla asikalvari sixolelwe sikhululekile
oh what it means to be free
oh kusho ukuthini ukukhululeka umthwalo usukile emahlombe yakho usukile enhlizweni yakho umuntu okhululekile ngaba nesihlakalo esincane ngolunye usuku ngiqagele angifanele kukusho lapha kodwa ngifuna ukukusho ngibe ngaphansi komthwalo omkhulu iminyaka emihlanu manje njengoba ninabantu lapha nazi ngakho kuhulumeni wobumbano futhi babezama ukutshela indlela ethize yokungibopha emihlanganweni kule minyaka eyishumi nezithupha ensimini babelandela emuva futhi bacosha amasheke abantu ababewenze kimi mathupha emihlanganweni futhi enegama lami kuwo futhi mina ngiwasayina ngawafaka ethabenakele ukwenzela izindleko futhi umqoqo wentela kahulumeni wobumbano wathi lawo masheke kwakungawami mathupha akunendaba ukuthi ngenzeni ngawo uma njengokuthi omunye umfowethu wasayina isheke efasiteleni lezinkulungwane ezingaka zamadola zohambo lwaphesheya kolwandle waseke elisayina wavele wakhokha kusukela enhlanganweni yakhe liya kwi-order kawilliam branham ngalisayina ngase ngilifake enhlanganweni yethebelekele saligcina lonke isheke yonke into salibuyisa wathi kodwa ngenkathi lisayina ina bekungelakho wase ulifake ethabenakela yikho indlela yokukuhlula yelokho kuphela ngakho hoye phezu kwamalahle nasemuva naphambili futhi bathi bazongenza ukuthi ngangibakoleta ngobuhlongandlebe nangayo yonke imihlangano yami izinkulungwane ezingamakhulu amathathu namadola athize ngathi ngingayikhokha ngedola ngonyaka ngethemba ukuthi ngizophila isikhathi eside ngokwanele ukuze ngikwazi ukukwenza futhi kodwa ngakwenqaba ngathi ngiyazikhokha izindlela zami kodwa nakho la okukhona bathi ukoleta lokho futhi awu phansi naphezulu futhi sekuyiminyaka befuna isimilo futhi ngikusho lokhu ibhayibheli lami livuliwe amadoda ehlezi ekhona owayelapho futhi ayakwazi ukuthi bakaze bathole nesenti engizisebenzisele mina kuphela umbuso kaNkulunkulu kunjalo. Ngakho ummeli wangibiza ngolunye usuku wayesethi, Vuti Branham, uhulumeni usulungele ukuxigeza. Emva kweminyaka emihlanu ngakine-Ice and Miller e-Indianapolis eyaphakanyiswa kimi ngumfowethu u-Arkenbright. Ngikwazanga ukushiya izifo esizwe, ngangingaphansi kokulawulwa lwawo nguhulumeni, icala likahulumeni wobumbano. Futhi ngacabanga, hey, ngenzeni na? Futhi bathi, awu, yilokho okwenzile bekufanele wazi kangcono. Kwakungesikho kukhwabanisela ngoba ngangikufake ebandleni njengoba nje abantu bebezokwenza isheke, bebengeke bazi ukulifaka enhlanganweni, bavele balikhipha William Branham. Awu, lapho lelo lidlula endlini yokushintsha kunekhophi eyenziwe yalo, ngakho babenawo wonke, kodwa babonile lapho engawafaka khona emuva lapho ethabenekele lika Branham kukhokha izindleko nokunye nokunye nomhlangano waphesheya kwezilwandle, awu, emuva naphambili. Wayesethi-ke unga bafuna kuxekisa nawe. Ngase ngithi, awu, angiyikweleti. Wathi, awu, manje nakho kuyikho mfowethu Branham. Wathi, ngikholwa ukuthi unethuba elingamaphesenti angamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye uma bekubizela enkantolo. Washo lokho, ngeke bakubeke icala kodwa bazama ukukubizela enkantolo ukuba usho ukuthi uyayikweleta. Futhi lapho benza, bazoba nethuba cishe eliyiphesenti elilodwa kulokho abakushoyo ukuthi igama lakho lalikulo futhi ukugunyazile. Ngakho-ke kwakuyimpahla yakho, waseke ulijikisele ethabenakele, wathi bangathola icala ngawe. Futhi onke afakiwe ayefakiwe ebandleni nokunye nokunye esasilisebenzisa njengenhlangano engenzi inzuzo emuva naphambili, umfowethu Gordon Lindsay lapha kulokho kusa uyenyuka futhi wangilwela, futhi wonke umuntu wakuzama, kodwa ayikho indlela yokukwenza. Bavele bakubamba phansi. Futhi wathi, nansi into eyodwa futhi Branham, khona-ke lapho engitshela ukuthi kuzodingekani ukuze ngixekise, wangithusela ukufa. Ngase ngithi, angikwazanga ukwenza lokho, yikho indlela yokuthi ngikwenze. Wasethi, manje nansi into eyodwa, wathi, singalithatha icala futhi sikabameli bakho, kodwa uma siya lapho futhi sinecala, kukhona ithuba lokuthi singabatshela ukuthi lezi kwakuyizipho ezingacelwanga futhi zazingakhokhiswa intela. Bese-ke uthola intela yefa futhi lapho lingase lidonse minye iminyaka emine noma emihlanu. Ngase ngithi, oh, hey, ngathi angikufuni lokho, ngimayelana, ngathi futhi angizange ngibe nezinwele zimpunga ngenkathi le nto iqala. Ngase ngithi, ngicabango nje wokuzama ukungibeka icalo njengokungathi ngiyisigebengu noma isela. Ngase ngithi, kwenzeka kanjani ukuthi bangathatha umfundisi ozama ukushumayela evangeli futhi wafakazisa ukusebenzisa imali enzela umbuso kaNkulunkulu ukuphendula izigebengu nokunye nokunye, kuthi yenzelena indawo engcono yokuhlala futhi yafune wena wenze lokho lapho izinkampani zikagwayi ne-Whiskey ne-Television enenhlamba nakho konke okunye bafake umdlavuza kuwo vele kubhebeni nakho konke okunye kanjalo, futhi bangasula leso sikhangiso ngentela yabo kuhulumeni na? Akunabulungiswa neze, ngathi akunabulungiswa, aningi phathi ngobulungiswa. Wathi lokho kungokwahulumeni ukuba athathe isinqumo. Ngase ngithi uNkulunkulu uzokwenza isinqumo sokugcina, lokho kuyiqiniso, ngakho ngabambelela. Kwasekuthi-ke ummeli wathi, nakho kuyikho uMnumzana Branham, futhi ngabonga kakhulu ngalokho. Wathi, kukhona asikwazi ukuthola neyodwa into ephambene egameni lakho, kodwa uma beke bakubizela ekuthethweni kwecala futhi ungumfundisi nodumo lwakho bayolisulela ngodaka esizweni sonke beya ekuthethweni kwecala, futhi kwenzekelani-ke na? Wathi, kunendaba ukuthi ufakaziswe umsulwa kangakanani phakathi kwabantu abaningi usazoba necala njengalowo mfowethu oyibhaptisti othandeka izansi lapha esikhathini esingeside sedlule, ukuthi owesifazane wathi ungena endlini yakhe futhi wamthuka. Nizwile ngakho, kungapha ndawo eningizimu, futhi cishe eminyakeni emithathu edlule, noma mhlawumbe kungekude kangako. Futhi lo mfundisi wafakazisa nebandla lakhe ukuthi wayeqele ngamamayela ayikhulu namashumi amahlanu ezinsukwini ngaphambilini nangosuku olufanayo nezinsuku eziningi emva kwalokho. Ngisho nezinkantolo bezifuna ukujika zibuze umfundisi ukuthi uyafuna yini. Ubefuna ukumangalela lona wesifazane ngokunyundela igama lomfundisi. Wathi, myekeni ahambe. Futhi, ngabe nilibonile lelo voti elidumile ezweni lonke na? Masinya balisakaza igama lakhe wesilisa yonke indawo, nabantu bathi amaphesenti angamashumi ayisikhombisa amaamelikane athi, Olapho okunomusi khona kukhona umlilo manje lo mfowethu oyigugu uzodingeka hlale ngaphansi kwalokho zonke izinsuku zakhe lapho emsulwa njengani noma ubani lapha awu nakho lapho khona futhi awu angitshela wathi kuzothatha imali eningi yokukwenza futhi ngangingenawo kodwa cishe amadola angamashumi esikhombisa nanhlanu futhi wayefuna ezinkulungwane ezingamashumi amane akhokhe izimali zabameli nohulumeni ngathi ngenzeni na ngayekhaya ngathi kumida umngami geza ubuso labantwana ulungise izingubo zabo ngizoba uzulane impilo yami yonke ngathi ngeke ngikwenze lokho kuphela okukhona kukho uma bengiyikweleta bengiyotshiluka ukuze ngiyikhokhe kodwa angiyikweleti futhi ngeke bathi ngiyayikweleta abakwazi ukukufakazela sebebe neminyaka emihlanu ukuba bakwenze kodwa abakwazi ukukwenza ungowesifazane ozothile kakhulu walinde isikhashana futhi weza wabeka ingalo yakhe ehlombe lami wathi manje umzuzu nje wathi kodwa bula bila uma ubona uma ugejima igwala lelo futhi wathi basazoqhubeka bakubambe ngakho futhi wathi yinye kuphela into ukubhekana nakho ngase ngingena endlini yokuphumula ngase ngithi inkosi ngifanele ngenzeni na nginike umbhalo nakho kuze kimi ngesike isikhathi bambuza ngabe kulungile thina abajuda esikhululekile ukuthela kukhesari na wathosha upeni wathi ngokabani umbhalo kuwo na wathi okakhesari wathi khona-ke nika ukhesari kukakhesari okukankulunkulu okungunkulunkulu ngase-ke ngibona lapho ngolunye usuku athi kupetro masingabakhubekisi uyazi unewulenhlanzi ephaketheni lakho oliphathayo ngaso sonke isikhathi esikhumbuzo nje sokuthi wake waba umdobi nginebhange ezansi laphaya enhlanzini niyazi ungumnikazi wayo yonke into noma kanjani ngakho wathi basanda kudiphozitha esikhashaneni esedlule ngihlela lapho futhi uphonse ihoko futhi enhlanzi yokuqala ekhiphayo vula umlomo wayo futhi ibhange lizokhoga futhi uyehlisele lapho futhi ubanike yona wenzela mina nawe ukuze singabakhubekisi ngathi nkulunkulu usenayo inhlanzi ngazi ukuthi ngizokwenza kanjani kodwa umfowethu hlezi khona lapha kuye enothini lami ngehla futhi ngaboleka izinkulungwane ezingamashumi amane zamadola ngokuqonda ukuthi ngizobuyisela emuva eminyakeni eyishumi izinkulungwane ezine ngonyaka angazi ukuthi kwenziwa kanjani kodwa usenayo inhlanzi futhi ngingiune konke kungokwakhe ngayekhaya futhi ngabhala ngemva kokubhala isheke futhi ngabhala lapho kukhokhelwe ngokugcwele kuzo zonke izintela ezibuyayo futhi ngacabanga uhulumeni ngakwemukela kanjalo na futhi ngaphambi nje kokuba ngehlele lapha ngicabange ukuthi kungcono ngishayele ibhange ngashayele ibhange futhi uthela wangena futhi wabheka wathi yebo bakwemukele bhili ukhululekile uxolelwe oh ye kukhona okugijima phezu kwami ngagijima ngangena ekamelweni ngibambe umkami entanyeni ngathi sithandwa ngixolelwe ngikhululekile i-akhawunti endala esixazululiwe sengingaya noma yikuphi lapho engifuna ukuya khona nomaphi lapho inkosi engiholela khona ngikhululekile oh into enjalo ukuxolelwa into ethize engingakwazanga kuyisiza kanti futhi izono zami kwakuyinto ethize engangingenakuyibamba ngazalwa nginemvelo ka-Adam kimi kodwa othile ongixolela bahlika ihlaba sule ikhawunti endala ngolunye usuku futhi ngakhululeka kusukela ngalolo suku kuqhubeke ngijabule kakhulu ngenkathi umuntu ona weqa umhosha omkhulu noma umhosha njalo phakathi kwakhe nonkulunkulu wazehlukanisa nonkulunkulu futhi yayingasekho indlela yakhe yokuba ake aphinde abuye wayesewela umhosha ngokuphelele ukusuka kunkulunkulu engenandlela inhlobo yokubuya unkulunkulu ecebile ngezihawu emangalisa emseni wemukele isibambiso sakhe wamyeka wenze isibambiso omnikelo wesilwane ukuthatha indawo yakhe igazi laliwukuphela kwento eyayingakhokha inani kwakungekho okunye kwakungakhokha inani akukho okunye obekungakwenza ngaleso sikhathi futhi akukho okunye okwenzile kusukela ngaleso sikhathi futhi akukho okunye okuzokwenziwa kamuva igazi futhi igazi kuphela
first decision.
Isinqumo sikaNkulunkulu sokuqala saziwukuxolela umuntu ngokuchithwa kwegazi, futhi uNkulunkulu akanakwenza isinqumo sesibili ngokumelene nesinqumo sakhe sokuqala. Uma enza khona-ke isinqumo sakhe sokuqala sasingalungile, futhi wayengeke abe nephutha, futhi abe nguNkulunkulu. Ngakho-ke unendlela eyodwa kuphela, futhi leyo yindlela yegazi.
And eternal, because
izinqumo zakhe ziphelele futhi ziyiphakade ngenxa yokuthi unguNkulunkulu, nezwi lakhe liphakade nezinqumo zakhe ziyizwi lakhe futhi liphelele. Ngeke wengeze lutho kulo noma ususe noma yini kulo.
Since that time, that's been
kusukela ngaleso sikhathi leyo bekuwukuphela kwendawo kaNkulunkulu yenhlanganyelo, ukuhlangana nomuntu. Ngaphambili lapho wahlangana naye ensimini eseyideni kwakungakadingeki igazi, kodwa kusukela ngaleso sikhathi isinqumo sakhe sasiwukuhlangana nomuntu abuye esehlengiwe ngegazi. Bekuyiyona ndawo kuphela inhlanganyelo ibingabonwa khona nguNkulunkulu, yindawo kuphela lapho uNkulunkulu angadlangana khona nesoni, futhi zonke ziyizoni ngokwemvelo. Kuthatha umhlatshelo wegazi ukusibuyisela enhlanganweni noKristu, futhi ayikho enye indlela ngokuphelele ngokoqobo.
From Adam until now, man has tried to make his own substitute.
Kusukela kuyadama kuze kube manje, umuntu uye wazama ukwenza isibambiso sakhe uqobo. Umuntu bezama njalo njalo ukukwenza, kusukela eqabungeni lomkhiwane kuya emfundweni, uzamile ukuzenzela isibambiso. Uadamu wezwakalisa okwakukumuntu ngenkathi ezama ukwenza iyakhe indlela ebuyela emuva ngamahlamvu omkhiwane. Kusukela lapho bakha imibhoshongo, bakha imizi, bakha izitshixo, bakha impucuko. Bakha ihlelo, bakha imibuso yesayensi nazo zonke lezi zinto, kodwa noma kunjalo kusalokhu kufana, yigazi kuphela uNkulunkulu ayolemukela.
UNkulunkulu
wemukela umuntu kuphela ngegazi elichithiwe, indawo kuphela inhlanganyelo, indlela kuphela yokuwela lowo mhosha akusikho ngenhlangano yezinkolo, hhayi ngezithixo, hhayi ngemibhoshongo, hhayi ngezindawo ezingcwele, hhayi ngemizi, hhayi nganoma yini enye, kodwa igazi elichithiwe, futhi yileyo kuphela indlela yokubuya. Intshumayelo yeziphambano, nakuba injalo idelelekile njengoba injalo, indlela kaNkulunkulu ehlinzekelwe izoni ukuba zize futhi zihlanganyela noNkulunkulu noma umunye nomunye kulungile. Kuyo yonke iminyaka olungileyo uye waphila ngaleso sinqumo sikaNkulunkulu olungileyo, akalokothi aphikisane ngalutho. Abalungile bakulungele kwamukela isinqumo sikaNkulunkulu, akafuni ukuzenzela lutho. Ukhathalela uNkulunkulu kuphela, futhi ufuna ukuhambisana nesinqumo sikaNkulunkulu, futhi abalungileyo baphila ngaso, bahlale benakho ngokuba yindlela olungileyo okufanele aphile ngayo. Ukuzama kwenza noma yini kukho, kujovela noma yini kukho, kungaba ukungalungi ngoba bekuyoba ngokuphambene nohlelo uNkulunkulu asendlalele lona ukuba sihlanganyele ngalo kungegazi elichithiwe.
The patriarch.
UJobe ukhokho, ukuthi kanjani uJobe? Ngikholwa ukuthi incwadi kaJobe yalotshwa ngaphambi kokuba uMose alobe uGenesisi.
This is my understanding. The oldest book in the Bible.
Ukuqonda kwami, incwadi endala kunazo zonke iBhayibhelini, uJobe ngekathi emukela igazi.
And though when his neighbors and his members of his church,
futhi nakuba ngekathi omakhelwane bakhe namalungu ebandla lakhe zama ukumlahla ngecala, futhi ethi wone ngasese, nokuJobe wayazi ukuthi wayeme eqinile ngoba wayenze lokho uJehova edinga ukuba kwenziwe. Wayazi ukuthi wayenikele ngomhlatshelo wakhe ngobuqotho benhliziyo yakhe. U-Abrahama naye wakhonza ngaphansi kwegazi, okuwukuphela kwendawo ka-Israyeli yokuhlangana noNkulunkulu yayingaphansi kwegazi elichithiwe. Ayikho enye indawo eyayingenziwa. Inkuleko wawunikelwa ukubonga kunikezwa noma yini kwakungaphansi kwegazi elichithiwe lesilwane indawo kuphela lapho kuhlengwa okungafika khona noma kuke kudonselwe enhlanganyelweni noNkulunkulu kungegazi elichithiwe. Ngiyakhumbula ngishumayelanga lokho ngobunye busuku endaweni ka-Ora Roberts noRabi uRabi ongumJuda ngashumela ngemivimbo eyisikhombisa yethokazi libomvu.
And he come speaking about it. Notice.
Futhi kwamangaza futhi yafika ekhuluma ngakho qaphelani lapho yesona isifike ethabenekele leyo mivimbo yesikhombisa egazi yayimelela futhi kumele sazi ukuthi kukhona okufile futhi kwaqhubeka phambi kwaso ukulungisa indlela futhi umuntu oyoke abene inhlanganyelo noNkulunkulu ufanele aqonde igazi likaJesu Kristu azi ukuthi wafa ukwenza inhlawulo yezono zakhe ukwenza indlela yokungena enhlanganyelweni noNkulunkulu futhi ufanele akuqonde ufanele uNkulunkulu wahlangana nomuntu phansi kwegazi elichithiwe futhi akukho kwenye indawo akunendaba yokuthi sizama kangakanani ukukwenza awu ngingowenye into ethize nenye into ethize lokho ngokuthi lokho ngeke kusebenze igazi elichithiwe kuphela uNkulunkulu wahlangana nalo nesikhonzi.
God full of mercy and grace when man had sinned as I said
uNkulunkulu agcwele isihawu nomusa lapho umuntu olile njengoba ngishilo wathatha isibambiso isilwane ake sicabange umzuzu nje ake sicabange ngomJuda oqotho ngempela emuva eTestamente elidala. Uyabona ukuthi usephumile enhlanganyelweni unqobo nje uma kungekho gazi lakhe manje uthatha isihle ngempela isilwane esikhethiwe emhlambini wakhe.
It must be a real good animal.
Kufanele kube yisilwane esihle ngempela akunakuba yisilwane esinigciwane ngoba umpristi kumele asihlele kuqala. Futhi kufanele kube umnikelo nesono iwundlu elingenasicili fanele ligcinwe futhi livivinywe emnikelweni wesono njengoba uJesu wavivinywa ezintweni zonke. Kodwa lo mpristi ehamba ehla ngomgwaqo omJuda ekhuphula umnikelo wakhe wesono elethe umnikelo wakhe ngesono sakhe futhi uwethula kumpristi wakhe ngabo bonke ubuqotho. Uyabona ukuthi wonile futhi uyazi ukuthi unephutha futhi uthatha lesi silwane asethule kumpristi. Khona-ke lapho yenza lokho ubeka izandla zakhe phezu komhlatshelo.
He's connecting himself with his sacrifice.
Wenzani na uzixhumanisa nomhlatshelo wakhe niyazi ukuthi ngiqonde ukuthini na.
Then the blood is shed and the man Jew can.
Kodwa igazi liyachithwa nomuntu umJuda angahamba ezizwa elungisisiwe ngoba uhlangabezane nezidingakalo zikaJehova.
And the only way that the Christian today can ever correctly be forgiven of his sins.
Uthi indlela kuphela umKristu namhlanje angake athethelelwe ngayo izono zakhe ngokuyikho ngokuhamba aye eCalvary nomhlatshelo wakhe azixhumanise nawo bese ke emukele igazi elichithiwe.
There's not a creed in the world can do that. There's not an educational system in the world can do it.
Akukho sivumukholo ezweni esingakwenza lokho alukho uhlelo lwezemfundo emhlabeni lungakwenza yikho indlela yesayense engakwenza kuze kuphela ngokwamukela igazi elichithiwe isibambiso sakhe.
Now, he goes away, this done, he's done Jehovah's bidding.
Manje uyahamba lokhu kwenziwe wenze ukuyala kukaJehova ngakho uhamba izizwe elungisisiwe ngoba usiphendulile isicelo sikaJehova wenze lokho uJehova athi akwenze. Kodwa-ke uzizwa ukuthi ngokukholwa wathatha uNkulunkulu ezwini lakhe futhi manje lalisisani manje wathatha uNkulunkulu ezwini lakhe wayeqothe kwenzeni akwenzayo wakwenza ngobuqotho ngezwi. Kunendaba ukuthi ubani owayemhleka wakwenza noma kanjani ngoba kwakuyisidingakalo sikaNkulunkulu futhi manje lokho kwakumangalisa ukuthi wayazi ukuthi wayelungisisiwe wayengazizwa ngaleyo ndlela ngoba wayehlangabezane nezidingakalo zikaJehova okwakungaba yizwi wahlangabezana nezidingakalo zalokho izwi likaNkulunkulu elalimdinga ukuba kwenze ngokulungisiswa kwakhe.
Now that was wonderful to begin with. But finally it
kugcineni manje lokho kwakumangalisa kwase kuqaleni nje kodwa kugcineni kuba yisiko lomndeni ngiqinisekile niyazi ukuthi ngiqonde ukuthini.
He went
wahamba umJuda wayeyohamba anikele ngomfetshelo wakhe ngoba nje lokho awu umndeni wakwenza futhi awu kwakuyisiko futhi lapho ekhuphuka wathi ake ume umzuzu ngiyakholwa ukuthi ngonile ngiyabona kulungile lokho awu ngizozitholela imvu ngikhuphuke futhi. Ngiyabonga kungekho kudabuka kokwesaba uNkulunkulu ngesono sakhe. Kwakuwumkhuba nje, kuwuhlobo lomkhuba nje wokuthatha isilwane sakhe sibe umnikelo.
He never got nothing out of it because he never put nothing in it.
Akazange athele lutho kukho ngoba akazange afake lutho kukho. Nokho wayelalela umyalo kaNkulunkulu ngezwi lakhe kodwa akezanga ngenhloso yangempela yezwi lakhe.
He was obeying it as far as
wayewulalela kuze kube ngokuqavile wawulalela kodwa ngobuqotho akazange ulalele. Ngakho-ke kwakuwumkhuba nje elandela isiko. Futhi ngingaba lapho umzuzu na niyayibona into engishaya ngayo ngesando esukwini nosuku nobusuku emva kobusuku na. Akukholwa ukuthi angina lutho olumelene ne-Methodist, Baptist, Presbyterian noma amahlelo.
It's because you are losing that sincerity.
Ngoba ulahlekelwa yilobo buqotho lokho kuthize ofanele ube nakho ekukhonzeni kwakho kuvele kube yisiko lomndeni lapho ziza esentweni futhi wena wothi uyakholwa ekuzaleni ngokusha na ya impela he ya ukholelwa egazini le o impela 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 ngikwamukela. Niyabo akukho lutho lokuqotho ngakho lapho ehamba eyokwenza umnikelo wakhe wesono futhi uthethe isidlo uvele asithathe noma kanjani. Noma ngabe uyabhema uyaphuza ugijima nenkosikazi womunye umuntu noma noma besifazane baziphatha nganoma yiphi indlela futhi bayahamba bathathe leso sidlo.
The Bible says if a man eats his flesh and drinks his blood unworthily.
Lapho niyaqonda ukuthi iBhayibheli lithi uma umuntu edlala inyama futhi aphuzele igazi ngokungafanele unecala lomzimba negazi lenkosi silahlekelwe ubuqotho.
There's something wrong with us.
Kukhona kungalungile ngathi umkhosi wethu onesizotha awuse njengoba wawuvamise ukuba njalo.
This might be appropriate for this time.
Lokho kungahle kusilungele lesi sikhathi kukhona ukuthize okunye esingakwazi nokuhlala siphapheme neze nge intshumayelo futhi uma kunjalo. Akukho lapha ngaleyo ndlela kodwa ezindaweni eziningi othile uhlala idonsa umsila wejazi lami hey 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 sifanele senze ukuthi nokuthi yini ebaluleke ngaphezu kokuphuma kwezwi likaNkulunkulu na. Yilokho engangikucabanga ngezinto. Imihlangano yasemgwaqeni eyayivamise ukuba umshumayeli wemfashini endala emilapho futhi ashumayele kuze kube yigazini izithukuthuku njengoba kwakunjalo kwehlela ezicathulweni zakhe. Yiba nomhlangano wasemgwaqeni namuhla okucela okuningi okuningi okunye futhi mfowethu omunye uzama ukuhola ngomkhuleko futhi akhululekele umongameli nawonke umuntu futhi adlule kukho icishe ihora abantu sebevele bahambile. Izwi liyinto esemqoka izwi kodwa sesilahlekelwe yintshisekelo. Kwesinye isikhathi ngiyabuthakasela ubufakazi, ngiyawuthakasela umculo nazo zonke lezo zinto kodwa akusikho lokho. Kubiza ukushunyayelwa kwesiphambano, kubiza ukusoka kukamoya wokuletha kuphila. Kulapho ubuqotho bethu buphele khona sekuyisikhathi lapho siqaphela ubuqotho obukhulu. Lapho umuntu azi ukuthi akulungile ukuthi lezi zinto zingene ngesinyelele ebandleni lakhe bese engabatsheli ngakho na buphi lobo buqotho obujulile na. Umfundisi wangitshela wathi uzolahlekelwa yinkonzo yakho. Ngathi uNkulunkulu nginikele nkonzo futhi uma izwi likaNkulunkulu ukushumayela lelo kungenza ngilahlekelwe yilo. Kodwa-ke ngigeje isikepe ndawo. UNkulunkulu uzolihlonipha izwi lakhe alilindile.
Now, the sincerity, we don't have it.
manje ubuqotho azinabo kubonakala kungukukhathalela kuncane kangako kufanele kube sasikhathini saleli jubhile khona manje emva kokuba sesazi futhi siqinisekile ngalezi zinto. Kufanele kube ukuthi Shreveport izobe insenenezwa njengesahayi insenenezayo. Itshele belifanele ligcwale belenga emafasiteleni beshumayela evangeli. Amakhona emigwaqo befanele agcwale amadoda yana besifazane befakaza ngamandla kaNkulunkulu. Lokho siyakukholwa siyasho kodwa silahlekelwe ubuqotho nomdlandla okuyiwo kulemukela.
That's exactly. And we'll never come back until
manje leqinise lokho kungamajie futhi asisoze sabuya kuze kuba sesehlele kuleyo ndawana yokuthakasela uNkulunkulu esenzela indlela. Bese ke esiyibizela ngaphakathi kuyo futhi ekuqinisekisa ngomoya wakhe nangezwi lakhe lezo siqiniseko esinaso. Kuyinhlekelele enjani ukubona amabandla ekulesi simo. Akusikho ukuthi ngimelene namabandla kodwa niyakubona lokho engikushoyo. Manje alukho usizi uhlobo nje lwemikhuba.
The word and commandment of
God. Nokho uIsrayeli wayesebenzisa izwi nomyalo kaNkulunkulu namabandla namhlanje akhipha izinto eBhayibhelini kodwa abukho ubuqotho ngakho. Futhi kekathi uIsrayeli eqala ukuthetha izwi nemiyalo kaNkulunkulu futhi akwenze umkhuba, lokho kumthokozisanga uJehova umnikezeli walo. Kwakungaleso sikhathi lapho benza izwi likaNkulunkulu laba umkhuba ukuthi lowo mprofethi onamandla u-Isaya wavela enkundleni. Yifunde u-Isaya wokuqala wathunyelwa ku-Israyeli bamzonda futhi ekugcineni bamthengisa ngezinhlamvu. Kodwa wenzani na? Waba wundula wathi uNkulunkulu uyalile imikhosi yenu emisiweyo. Wathi sekuphenduke ukunuka emakhaleni akhe. Kwakuyini na umkhosi uNkulunkulu ayebamisele wona ukwethwasa kwezinyanga nesabatha neminikelo yeminikelo yesono? Nokunye nokunye uNkulunkulu ayekunike u-Israyeli base benze isiko ngawo kunjalo. Yo bandla, niyabona ukuthi yini eyenza inhliziyo yomfundisi iphuke na? Ngenkathi iPentecoste asinika lona senze isiko ngalo, ubuqotho sebufiphele ebandleni. Ngikusho konke, ngiyabonga uNkulunkulu. Ngabe kwakungasekho konke ngaleso sikhathi, kodwa iningi ubuqotho busekho. Abantu abasakwazi ukulalela, abafuni ukukuzwa, bancamela ukuthola umuntu othize opolishiwe kakhulu. Bakufuni, njengoba kwakunjalo ngaleyo nkathi kunjalo namanje. Kodwa uNkulunkulu wabathumelela u-Isaya futhi akazange ancenge futhi wabatshela ababekwenzile. Fundani u-Isaya kokuqala lapho niya ekhaya. Lalelani lo mprofethi eshumayela lokho wabatshela ukuthi kwakunuka. Ngamanye amazwi uNkulunkulu wayengawufuni umhlatshelo wabo onukayo, umhlatshelo ababe. Babenzeni na? Babe ungcolisile umhlatshelo wabo, babe ungcolisile ngoba bangena nawo ngaphandle kobuqotho, babengatholi imiphumela. Wathi amasiko enu ukuza namasiko abo kwakukhiphe amandla emiyalweni yakhe. Manje namhlanje isiko lethu likhipha amandla ekukhonzeni kwethu ngesiko lethu uqobo. Futhi sithi lokho kusho i-Methodist nama-Baptist, lokho ngama-Pentecostal, lokho yethu sonke sindawonye. Isiko lenu selilahlekelwe amandla alo, hayi ngoba ningalenzanga. Ya. Bathi uJesu wathi okholwayo abhabhathizwe kufanele asindiswe, kunjalo, kodwa senze isiko ngakho bayanuka phambi kwakhe.
The worshipper coming.
Ngiyazibona isizathu sikhonze sifika sikwenza wakwenza njengesimo kuphela.
And we are guilty of doing the same thing.
Futhi sinecalango kwenza into efanayo senze isimo ngakho nakuba kuwumyalo kaNkulunkulu.
Like just recently. When our movements got started. Njengokuthi
majuzana njengenkathi umyakazo wethu uqala futhi uNkulunkulu waqala ukwengeza ukuthi izikubo futhi sasuka nakho senze isiko ngakho futhi kwalahlekelwa amandla akho. Ezikundleni zokuhlanganisa ubuzalwane kwahlukanisa ubuzalwane niyakwenza kwesinye isikhathi kube yisiko nje ngaphandle kobuqotho olubalo. Kufanele ungene emkhosini kaNkulunkulu ngobuqotho.
No. Real sincerity.
Ngoko buqotho bangempela, ngoko kudabuka kwangempela ngezona abantu bayinyuka ialtare futhi abaningi babo bathatha umculo omningi okusina okuncane okushaywa kwezandla. Mhlawumbe begijima behla benyuka phakathi nesikhala sezihlalo futhi mhlawumbe nje bakhulume ngezilimi. Manje ngiyakholela ukukhulumela ngezilimi, ngiyakholela ukugijimeni wehle wenyuka phakathi nesikhala sezidlalo, ngiyakholela ukushayeni izandla kodwa uma kungekho umuzwa uJesu ngemuva lapho uma kukhona ubuqotho obuthize uJesu akuhlanzile. Ungakwenzi ngoba unkosazana Jones wakwenza kodwa ukwenze ngoba kukhona ubuthize kuwe okushaya inhliziyo ukudabuka ngezono zakho nenjabulo yokunqoba owabelana ngakho ekuvukeni kom
The evidence of your eternal security.
Ubufakazi obubonakalayo bokuphepha kwakho kwaphakade ungengebe qotho kanjani kulokho na futhi ngikhole ukuthi umuntu angamemeza futhi angesindiswe ngikhole ukuthi angegejima futhi angesindiswe ngikhole ukuthi angakhuluma ngezilimi futhi angesindiswe ngikhole ukuthi angenza noma yini yalezi zinto futhi angesindiswe kodwa awukwazi ukuhlukanisa ngezinga wonke umuntu owenza lokho manje ulungisa ngothi luthi akukho lutho kukho.
But there's somebody sincere in that. There's somebody got the genuine results.
Kodwa kukhona umuntu oqotho kulokho, kukhona othela imiphumela yangokuqobo ngoba ukungene ngobuqotho phezulu kwesisekelo sokukholwa kwakhe egazini elichithiwe futhi wathola into efanele.
But the other is only mocking.
Kodwa omunye uyabhuqa kuphela futhi kuningi kakhulu ukubhuqa obuqhubekayo obulingisa kuningi kakhulu ukuzifanisa ngokwenyama okuqhathanisa ngokwenyama. Uma ungeza ufuna umoya ongcwele futhi uvumele yena ukukholwa onakho kuye wenezele kulawo mandla wenezele kulolo thando lobuzalwane. UPetro sibili wokuqala ivesi lesikhombisa kuze kuba sewakhiwe emumweni ogcwele kaKristu. Kodwa-ke into yokugcina uthando kungukuthi uNkulunkulu umoya ongcwele ukubeka uphawu uze ufike esiphethelweni sakho. Ungeke ulingise, ungakulingisa kodwa njengoba ngishilo izwi lobusuku kufana nje inyoni emnyama ifaka izimpaphe nepigogo emaphikweni ayo futhi ethi niyabonga ipigogo. Ivele yazengeza nje yawafukela phakathi uma kukhona okungaphakathi kuyo kuyenze iwafuqele ngaphandle. Empeleni liyoba ipigogo impela kodwa abanye abantu bazama ukwenza kuthize ukuze kubukeke njengomunye umuntu noma ukuzenza omunye umuntu ngoba babecabanga ukuthi bakwenzile futhi niyabona ukuthi kwenzani na kusibuyisela enkambisweni kanye nesimo futhi.
It's the blood of life that electrifies and sanctifies.
Ikazi kuphila okufaka ogezi futhi kungcwelisa impilo yakho kunjalo.
Isaiah spilled it out to them.
Uyizaya wabahlubela udube ekhasini wayesethi uNkulunkulu ushilo ukuthi ufihla ubuso bakhe emikhulekweni yenu. Ninesimo sani semikhuba nokho kuyiqiniso. Nenza lokho anitshela khona kodwa anikwenzi ngobuqotho. Futhi niyakhala mina nobusuku kodwa uNkulunkulu wathi umhlatshelo wenu uyiphunga elibi kimi futhi ngeke ngisawumukela futhi lapho nikholeka ngaphansi kwezimo ezinjalo ngizofihla ubuso bami kini. UNkulunkulu kuba bandi bebengacabanga ngalokho bekuzoqala iPentecost.
God said, though you be correctly in the word.
UNkulunkulu wathi nakuba usezwini ngokuyiko kodwa uma ungakwenzi ngothando nangobuqotho. UNkulunkulu wathi uyofihla ubuso bakhe futhi angayizwa imikhuleko yakho niyabona leyo ndlela ke. Oh wena wathi lokho ukuthatha ngaphansi kwe-Testament elidala futhi Branham kulungile asithathe i-Testament elisha kuTimothe wesibili esithathu.
Spirit warned us that in the last days that the church
Umoya ngcwele wasixwayisa ukuthi ngezinsuku zokugcina ukuthi ibandla liyosuka ebuqothweni nasekukholweni. Babeyoba nesimo sokumesaba uNkulunkulu kodwa baphika amandla ahamba nento elungile. Benesimo sokumesaba uNkulunkulu kepha amandla akho bewaphika. Yebo mnumzane.
God hates a powerless religion.
uNkulunkulu uyayizonda inkolo engenamandla futhi noma yiphi inkolo namuhla engenayo uKristu kuyo ayinawo amandla. Kodwa noma yiphi inkolo uKristu wakuyo ingaphansi kwegazi lakhe uqobo futhi inamandla kuyo. Uthi uNkulunkulu uyayizonda inkolo engenamandla na. Wathi umkhosi wakho onesizotha uyiphunga elibi. Ngiqagele uyakuzonda wathi uyangisigulisa. Futhi kumulani watshelele libandla elicebile laseLaodikeya ukuthi ngenxa yokuthi usivivi wena ngamanye amazwi uyangigulisa, ngizokuhlanza uphume emlengeni wami. Futhi sesifike kulowo nyaka.
God sent us an Isaiah to chop the thing to pieces.
uNkulunkulu sithumele uIsaya ukuba anqume into ibe yizicucu ayibeke phambi kwabantu. Memeza ungayeki. Ucabanga ukuthi uzokwamukelwa na kunjalo impela. Kodwa wayekhala ngokufanayo nje imikhosi enesizotha iyiphunga elibi. uNkulunkulu uyayizonda inkolo engenamandla. Ifanele ibe namandla kuyo, ifanele ibe nobuqotho. Ubuqotho buletha amandla, ubuqotho buletha ukukhonza kwangempela. Hayi izimo kodwa ukukhonza kwamandla koqobo ukwazi ukuthi usudlulile kufeni wangena ekuphileni. uNkulunkulu ufuna ukwenza izwi lakhe ngamandla akhe futhi lapho ibandla liphika amandla akhe angalenza kanjani futhi aliqinisekise izwi lakhe. Lapho ibandla likuchaza likususe futhi lithi okolunye usuku nento ethize, ngakwenza kanjani uNkulunkulu ofuna ukugcwalisa izwi lakhe futhi enze izwi phakathi kwabantu? Futhi abantu bayaphika ukuthi uyalenza na, lokho bayilandela yonke imikhuba. Niyabo? Nakho kwenzekile, uNkulunkulu ufuna ukwenza ngomoya ongcwele futhi aqinisekise izwi lakhe. Nebandla lifuna ukwenza, bafanele baphike umoya ongcwele. Bafuna ukwenza ukwakha inhlangano enkulu futhi yini engena ukuletha ubulungu. Akwena indaba yokuthi yini ufanele ubhabhathize izoni zidakwa ogweva noma yini enye. Futhi ubangenisa emzimbeni webandla kumangalisa isambulo ishumi lesikhombisa sathi lona wesifazane omdalo isifebe owayenesigejane sabadodakazi ukuthi wayegcwele amagama noma amagama enhlamba. Amabandla amadodakazi akhe ebiza amagama amadodakazi akhe. Abantu abajoyina amabandla futhi babize lokho ukuba nensindiso yinhlamba. Manje ngiyazi King James lapha yathi amagama inhlamba, kodwa abukani kwi-dialogue futhi nibone ukuthi ingabe kunjalo yini. Lithi amagama inhlamba kungumkhuleko impela, agcwele lawo linezinhlangano ezingamakhulu esishiyagalolunye nento ezehlukene kulo inala yamagama inhlamba. Wasuka wahamba ngesiko elithile elenziwe umuntu, wasuka ekukhonzeni kweqiniso amandla aphuma wena uthi ngehlala lapho futhi kwakukhona amandla amaningi mfowethu, iphansi lonke lalisini emoyeni futhi kwakungekho ukukholwa okwanele kuphulukisa ubuhlungu benhliziyo. Ubiza lokho ngamandla na? Akuwona amandla lawo, izibuziso lezo. Kunomehluko omkhulu phakathi kwezibuziso namandla. uNkulunkulu wenza izibusiso zakhe phezu kolungileyo nongalungile. Ilanga liyakhanya futhi. Niyaboko, kufanele sibuyele eqinisweni bangane. Sifanele sibuyele kulokho uNkulunkulu akuhlosile akushoyo, ukuhlosile. Niyabo, futhi wenqaba yabo wake wafihla ubuso bakhe emikhulekweni yabo. Futhi bukani bangane, uma uNkulunkulu engawuyekanga umuthi wokuqala owenza lokho, kuthiwani ngesihlahla esaxhunyelelwa na? Sifanele sibe qotho, sifanele sizenze kahle lezi zinto uNkulunkulu ufuna ukwenza futhi aveze umoya ongcwele ukuthi usebenze ebandleni lakhe. Ibandla lifuna ukwenza futhi liveze izivu mukholo zalo ukwenza amalungu yilowo umehluko. ukwenza okokuqala uNkulunkulu ufuna ukuthumela umoya ongcwele owayengumholi webandla ufanele akwenze lokho futhi indlela kuphela abantu abangakugwema ngayo ukukwenza ngokuwenqaba futhi uma uwenqaba ukhipha amandla ekusebenzeni ngakho kukushiya uyisidumbu izwi liyabulala umoya uyaphilisa aha kunjalo njengenjini ihlezi emzileni lonke ikhoshi epolishiwe nabantu abagqoke zikale kusho behlezi kuwo futhi akukho mandla afuthelene enjinini isizani le nto empeleni na aha mabeki nambala edlule ngangiye ecishe ezinyangeni eziyisishiyagalombili ezedlule noma ngaphezulu kancane ngabona umbono kobunye busuku wabafo ababili omunye endlini eyodwa yokuphuzela utshwala nomunye kwenye futhi beqophisana bodwa ebandleni labo ababekhuluma kulo ekugcineni bahlangana eNew York phakathi nomgwaqo bemba umgodi njengokungathi bangena lapho futhi omunye wabulala omunye ngathi kuzobulawa umuntu othile babe bahle bebade izinsizwa cishe inyanga ngemva kwalokho lezo zilwi eziqonyeliswayo ezimbili zalwelwa igqubu omunye wabulela omunye ngihlezi eColorado ezinyangeni ezimbalwa ezidlule endlini encane yezingodo ngahamba ngathi endodaneni yami umkami umalukazana wami nabo emahoreni athi awabe mabili edlule kukhona okwenzekile ngabona ininikazi yosifazana umuhle futhi wayethe ukuba nezindebe eziluqinsi kwakungathi ngike ngambona ndawo futhi wayezama ukuya kudokotela futhi wafa.
And the spirit that was speaking to me said now
nomoya owawukhuluma kimi wathi manje bazothi uzibulele kodwa wafa ngokumele inhliziyo futhi wathi sekusele kancane nje ngaphambi kwelesine kodwa ungasho ukuthi kwakuyihora lesine ncu nombono wangishiya ngabatshela kwakusho ukuthini lokho na ngangingazi umuntu othile olungiselela ukufa ngenkathi siphume ezintabeni ezinsukile ezimbili kamuva leso sihlabanisa amabhayisikopo ubani igama lalowo sifazane na uMarilyn Monroe wayelihlobo lwabaziwundulayo noma niyifundile indaba yakhe wayeyiveza ndlebe mama wakhe usesikhungweni sezinhlanya intombazanyana empofu cishe yayinendlela enzima futhi wayehlale elambele ukuthize ngifisa sengathi ngabe ngifikile kuye ngiyazi ukuthi wayedingani ngangazi ukuthi wayedingani nokho wayesejene amabandla nakho konke kodwa niyabo kuyisimo nje esingokomkhuba wayedinga ukubhecwa kwegazi niyabo manje ngixoxela ngekho umuntu othanda kakhulu ucansezweni kodwa owayemazi futhi enesithombe sakhe owayefanele owesifazane wakhiwe kahle kakhulu njengoba ngangiqonda owayekhona emhlabeni kodwa uma lokho okuphatha umzimba kukuhle kakhulu kwele-ke bhekisisani ngenkathi ukuphila kuphuma emzimbeni wakhe badingeka bamnike inombolo okuba alale ekamelweni futhi akekho owayezofuna umzimba wakhe ngakho yiphi ingxenye ebalulekile na umphefumulo noma umzimba na yabo sifanele sibe qotho kulezi zinto uNkulunkulu udinga khona kufanele kufike kapelani manje ngakho ukunqaba umoya ongcwele bemukela uhlangothi olugcina umthetho ogamehlo lwakho benesimo sokumesaba uNkulunkulu kodwa bebika amandla akho baphinda zonke izinhlobo zezivumo khona zabapostoli nakho konke kanjalo nenqwaba yezwi liqutshwe kukho nokuningi okungelona izwi bese kuthi-ke bona izwi kaNkulunkulu ngiqonde ukuthi futhi khona-ke benza zonke lezi zinto futhi nokho livile ekugcineni umthetho ngamehlo udaba lwemikhuba awekho amandla kukho kufile kuyisidumbu nje njengalowo mzimba wentombazane ukuphila kwasekuphumile kuwo wawungasasizinga lutho ngaleso sikhathi akekho owayeyifuna ukuphila kwakungasekho niyabo ukuphila okusho kuthize noma ngabe uqongelela okungakanani kulo mhlaba mangakamabandla ongowawo uthini ngalowo mphefumulo wakho na kuthiwani ngalokho kuphila okubuwe na ngabe kulungile kuNkulunkulu na futhi kungalunga kuphela ngokwamukela lokho kulungiselelwe kukhulu uNkulunkulu akwenzayo kuletha izidalo ezingabantu kulowo mhosha kuye uqobo lelo yigazi likaJesu Kristu akukho sivumo khono sizohlanganisa indlela akukho hlelo elizokwenza akukho mfundo akukho sosayense akukho lutho olunye kodwa igazi likaJesu Kristu yeyona nto kuphela eyoyivala
After Isaiah had told Israel,
manje emva kokuba uIsaiah esetshele uIsrayeli ukuthi babengcolisile isibambiso sabo ngamasiko futhi babekufakazisile kubo, uthi uNkulunkulu wayela imikhuleko yabo. UIsaiah wayengumprofethi wabo, umtsheli wabo, ngoba lowo mhlatshelo waya ku-Israyeli kuphela. Kodwa emva kwalokho kwavela omunye umprofethi omkhulu enkundleni, negama lakhe kwakunguJohane, simazi njengoJohane umbhaphathizi.
Not only Israel, but all Adam.
Kutiaga kombanga uIsrayeli kuphela kodwa lonke uhlangano kwaAdamu ewundlwini elisusa izono zezwe. Bangcolisa lelo suku noma isimiselo sesikhathi ukungabi iqotho kwabo nesenzo sokugcina umthetho ngamehlo. UNkulunkulu wayisusa into wayikhipha. Wayesathumela omunye umprofethi ukwethula omunye unyaka nelinye iwundlu. Lelo kwakuyiwundlu likaNkulunkulu lalo lonke uhlangano kwaAdamu elisusa isono sezwe. Ngokushesha lelo wundlu labethelwa esiphambanweni sakhe se-altare, wabethelwa phezulu lapho eCalvary. Mayelana nani na ukuthethelelwa kwezono, hayi kumJuda kuphela kodwa lowo nalowo othandayo. Igazi likaJesu Kristu indodana kaNkulunkulu lihlanza kusa sonke isono. Kule ndaba yokuthi zingaki izivumo kholo esiziphindaphindayo, kusafanele kube yigazi elibheciwe ukususa isono.
And you apply it by faith in the word by believing at its
ukuthi lisebenzisa ngokukholwa ezweni, ngokukholwa ukuthi linjalo, bese ke wazi ukuthi uyakuphendula futhi uyamazi, uyamazi ngoba ulandele izwi lakhe ngobuqotho.
If any of you or any man
manje uma noma yimuphi wenu kumbe noma yimuphi umuntu noma yikuphi ake ezomthwala wesono sakhe, sinewundlu, masingalungcolisi lolo hlelo. Yiwundlu elisusa isono sezwe. Ngokuhlinzekela kuphela uNkulunkulu nakho ngamadoda ayizoni, ngiyiyo, nawe uyiyo, nabesifazane abayizoni, abafana namantombazane, yigazi likaJesu Kristu. Sifanele size ngobuqotho kuye futhi ngokukholwa sibeke izandla zethu phezu kwekhanda lakhe ngokukholwa futhi sizixhumanise naye. Sizithatha njengofile manje futhi sihlale lapho kuze kufike imiphumela, kuze kube igazi elachithwe eCalvary seligcotshiwe enhliziyweni yakho. Khona ke umthwalo awusekho, imithwalo yami yagintelelwe. Khona ke usukhululekile, lowo indodana emkhululayo ukhululekile impela. Akumangalisi ukuthi sengeke sibe nezinto njengoba sasivame ukuba nazo, noma ebekufanele sibe nazo. Asizange size ngaleyo ndlela eqotho uNkulunkulu asihlinzekele yona. Ungahle asifuni ukungcolisa lokho, niyazi ngeke kungcoliswe kanjalo. Akekho omunye owangcoliswa, kodwa uNkulunkulu wakususa kubo. Njengendaba engiyifunde lapha esikhathini esithile esedlule, ukapteni omdala solwandle phezulu olwandle, futhi impela wayesecishe waphila impilo yakhe esonweni. Kodwa kanye wayezwile ngeBhayibheli nanguNkulunkulu futhi wayelele efa, wayesethi ngabe ukhona umuntu oyedwa ongakhuluma nami ngeBhayibheli noma likhona iBhayibheli lilodwa emkhunjini wami na? Yabo wayelinde isikhathi eside cabanga ngalokho, kodwa uNkulunkulu egcwele sihawu umusa. Futhi bathe lo mfana babemthathile emkhunjini futhi wayenebhayibheli, futhi wamtshela wathi, ngena ndodana futhi uhlale phansi ngasembhedeni wami futhi ungifundele lelo bhayibheli. Futhi umfana osemncane waphendukela ku-Isaya wamashumi amahlanu nantathu esihlanu, futhi kufundeka kanje, yalinyezwa ngenxa yeziphambeko zethu, yachotshozwa ngobubi bethu. Isijeziso sokuthula kwethu sasiphezu kwayo, nangemivimbo yayo siphilisiwe thina. Umfanyana waphenduka wayesethi, kapteni mnumzane? Wathi, yebo mfana. Wathi, ake ngikufundele ngendlela umama wami ayevame ukungifundela ngayo. Wathi, ngikufundele ngendlela kulotshwe ngayo eBhayibhelini, kodwa nansi indlela umama ayevame ukungifundela khona ngayo. Wathi, qhubeka ndodana, kufunde ngendlela umama wakho akufunda ngayo. Wathi mama wayevame ukungimisa edolweni lakhe futhi afunde yalinyaza ngenxa ka Willie Prout yalinyaza ngenxa yobubi buka Willie Prout ukujeziswa kokuthula kuka Willie Prout kwakuphezukwayo futhi ngemivimbo yayo uWillie Prout waphulukiswa ukapteni omdala wathi ngifisa sengathi ngabe ngibe nomama njalo wathi mhlawumbe igama lami lingafundwa kukho Mfanyana wathi umzuzu nje kapteni wathi ake ngifunde igama lakho kuyo wathi yalinyazwa ngenxa yensindiso kaJohn Quartz amen yalinyazwa ngenxa yobubi bukaJohn Quartz isijeziso sokuthula kukaJohn Quartz sasiphezu kwakhe ngemivimbo yayo uJohn Quartz waphulukiswa ukukhanya kwabanika phezu kobuso bukakapteni omdala wathi vala incwadi ndodana ngiyakubona lapho ungafunde igama lakho phakathi lapho yalinyazwa ngenxa yeziphambeko ziyewilliam branham yathotshozwa ngenxa yobubi bukawilliam branham kungaleso sikhathi lapho kufika ukuthula hayi nje ukuthi kwakuwudaba lwesitolo esikhulu kuphela kwakungokwami kungumuntu ngamunye ngafakwa kulokho ngemivimbo yayo uWilliam Branham waphulukiswa khona ke kulungile kukhona enye futhi into engingathanda ukukhuluma ngayo lapha ekuxolelweni kwethu nalokho ngokuthi emva kokwemukela ukuxolelwa kwethu semukela ubumsulwa ngalokho kuxolelwa manje uma wenze nje sengathi uxolelwe awunabo ubumsulwa manje wena uthi ungakufakazisa lokho mfuthi Branham na Nagalukupanza mayibheli sathukoze sishiya kalolunye ivesi elishumi nanye kuya kwelishumi nanhlanu okhonzayo esehlanziwe kanye akasena nembeza wesono. Uma uxolelwe ngempela lona kanye icala sona kanye isifiso sesikushiyile konke sekuhambile. Ubumsula buhambisana nokuxolela kwangokoqobo ngakho ke uma sithi sixolelwe kepha singakabi msulwa singazisho kanjani ukuthi sixolelwe lapho ukuxolelwa kuveza ubumsulwa niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na ukuhlanza ini na ukuhlanza kwini na ukuhlanza kukho konke ukuxhumana kwemisebenzi yokugcina umthetho ngamehlo efile yamasiko amen esihlanza emasikweni afile ningahlala kanjani esikweni elifile kanti nimsulwa kulo na manje nifunde lokho kumabheru esishiya galelunye ivesi leshumi nanye bona ukuthi lokho kunjalo yini iyasihlanza emisebenzini yokungcola kwabafileyo yokugcina umthetho ngamehlo lapho sesixolelwe ngegazi likaJesu ngoba kungamandla angcwelisayo ahambisana nokuxolela futhi sihlanziwe kuyo yonke imisebenzi yethu efile manje lapho senza lokho siza esidlweni ngendlela efanele siza esidlweni siyikhumbula umhlatshelo wethu siyayikhumbula ukuthula kwethu siyayikhumbula ubumsulwa bethu siyikhumbula ukuhlanzwa kwethu siyikhumbula lapho siguqa esiphambanweni singadakiwe uhafu singaphili ngokuphinga hayi ngobubi inzondo nokubanga kepha siguqa esiphambanweni ngokukhola ngezinyawo zakhe ukwamukela ukuxolela kwakhe sifika sikuleso simo esidlweni ngobuqotho impela hayi nje ukuthi ngifanele ngihambe uya lapho ngoba uqotho ngokujulile kuphakathi kokufa nokuphila yebo mnumzane hamba futhi ungabe usawakhumbula amasiko akho futhi sewuhlanziwe esoneni sakho leyo indawo iyodwa lapho uguqa lapho ngobuqotho umfowethu oyi-methodist umfowethu oyi-baptist umfowethu we-oneness umfowethu we-tweeness noma umfowethu we-threeness uma uguqa lapho ngobuqotho amasiko akho awasekho kunjalo izigqu zintathu iwanesa amabhaptisti bonke bahlanziwe futhi bangamatetela kankulunkulu amasiko nokuqophisana sekuphelile awusacabangi ngakho ngoba uhlanzekile futhi umsulwa ngiyabo ningabazalwane akunendaba ukuthi elinye isiko lathini ungazihlanganisi ngalutho nabo nisesiphambanweni esifanayo ngumthombo ofanayo ningabazalwane begazi ohe yilokho ngikulwele yilokho ngizamile ngakho akusikho ngina noma yini emelene ne-Baptist, Methodist, inqubo yalezo zinto ehlukanisa abazalwane bethu. Kuyisiko ukuthi bathathe izwi likaNkulunkulu futhi baliphendulela esikweni bethi sikholele ekuhlanzweni kwegazi, bese-ke nibizwa umuntu ngomgingqi ongcwele futhi ningazihlanganisi ngalutho naye na. Umfowethu na lapho umuntu efika eKalvari phansi kwesiphambano ekhumbula uJesu wafa ukuze amsindise futhi ngomkholo ayizihlanganisa nakho futhi nangumfowethu emi lapha awubheki izimpawu zasemhlabeni umbala isivumo ukholo noma lutho okunye ungumfowethu yebo mnumzane amasiko nemibango akusekho ningahlanganyela nansi indlela nendlela kuphela ongaxolelwa ngayo indlela kuphela ongeza ngayo ingezi phambano ngegazi futhi ngekathi wenza lokho amasiko nemisebenzi efile sewuhlanziwe kuyo kwakukade ngeke ngenze wonke umuntu abe yibaptisti ukuba bengiyimethodisti bengingeke ngibenze bonke babe yimethodisti ukuba bengiyindoda yenhlangano yepentekostali bengingeke ngibenze bonke babe yi-oneness noma bengingeke ngibenze bonke babe ngoziqu zintathu noma i-church of god noma yini enye qaba umnumzane ngeke ke bakwenze kodwa nansi into eyodwa nokukholwa kwami ekukwenzeni ngokwenza onke amadoda abazalwane ngegazi likaJesu Kristu elichithiweyo lapho esingahlangana khona sonke esiphambanweni esifanayo sikhumbula umhletshelo wethu uNkulunkulu wakwamukela lokho futhi lokho kuphela kungikhumbuza ngendatshana engiyifundile esikhathini esingeside sidlule ekuvaleni kwakukhona indoda nomkayo babezohlukana baqala ukuqophisana bekhafula baxabana babengazwani nje babengakwazi neze ukuhlala ndawonye endlini eyodwa ngakho banquma ukwahlukanisa futhi bafaka isicelo sesehlukaniso basebenza isivumelwano sokuthi bazohlangana endlini bahlukaniselane izinto zabo ukuze kungadluleli enkantolo futhi bahlangana ekameleni elilodwa futhi bahlukanisa okwakukulelo kamelo ikamelo elilandelayo bahlukanisa okwakukulelo kamelo futhi ekugcineni bafika endaweni lapho benyukela ekameleni eliphezulu elingaphansi kophahla futhi bathola ibhokisi elidala eliphansi futhi lapho beqala ukukhipha izinto ezincane ebhokisini basebelibeka uhlangothi olulodwa noma olunye bebukana ungakikhohlisi ngizokumangalela uma wenza lokho njengamanye amasiko omkristu enza futhi emva kwesikhashana bagijimela esicathulweni esincane esimhlophe futhi ubabayi wasicosha nomama wabeka isandla sakhe kuso babukana nomunye nomunye emizuzwaneni embalwa abasebekhonene ini intombazanyana eyake yaba ngeyabo lokho kwakuyinto ababenayo abahlanganyela kuyo kwase kuphelile isehlukaniso sachithwa base bephinde bagonana babenokuthile ababengahlanganyela kukho futhi lapho amabhaptisti nama-methodisti nabe-oneness ne-twoness ne-threeness abazalwane lapho singeza esiphambanweni futhi sibone into ethize sihlanganyela kuyo igazi likajesu kristu elisihlanzayo singamgona naye engakithi futhi singahlanganyela ndawonye ngaphansi kwegazi likajesu kristu yileyo ndlela kuphela engazi ngayo asikhuleke
Lord Jesus I never found a little shoe
Nkosi Jesu angizange ngisithole isicathulo esincane kodwa ngathola umsindisi ngelikilanga futhi ngamthanda futhi wangithanda
And when I see these traditions going out seemingly
futhi lapho ngibona lamasiko ephuma ebonakala engenakho ukukholwa futhi edonsa abantu basuke kulokho kwangempela isisekelo esiqavile sobuKristu inhlanganyelo ngegazi kodwa-ke inhliziyo yami ibobuhlungu
I've tried hard these years Lord
futhi ngizame kanzima kule minyaka nkosi sengiqala ukuguga manje kodwa ngikhathele ngisesothandweni nkosi ngiyakuthanda futhi ngiyamthanda umfowethu ngenxa yokuthi nawe uyamthanda futhi sengathi ngingaba nenhlanhla yokuphila ukuze ngibone usuku lakho sonke singahlangana ngasesiphambanweni futhi ukuqophisana kuyobe sekuphelile ngaleyo nkathi
But the wheat will be gathered to the garner.
Amakhoba ayoshiswa kodwa ukolo uyobuthelwa enqolobaneni siphe khona nkosi. Futhi uma bekhona abanye phakathi lapha kulobu busuku baba ongagaze acabange ngalokho futhi mhlawumbe othembele esivumweni khona sithize noma othembele emadlingozini athize.
But see that
Kodwa bone lokho ngakho kanye kubonakaliswa kwalokho kungaphakathi kubo ngendlela abaphila ngayo futhi baziphathe futhi benze bezwa umthwalo wecala kwangathi ngingaba nenhlanhla nkosi kulobu busuku ngibaholele phansi siphambanweni na siphe khona nkosi ngifuna ukubakhombisa lapho okukhona khona umthombo lapho esingama khona ndawonye ngibanikela kuwe nkosi Futhi nisakhothamisa amakhanda enu, niyasizwa leso sisindo eningathanda ukusisusa na. Ingabe sikuchoboza ngaphakathi kuwe na. Nokho uzamile ukujoyina ibandla, uzamile ukwenza okuhle, kodwa awukwazanga nje ukukususa. Phakamisa isandla sakho, ngeke ngikucele ukuthi ukuphuke. UNkulunkulu akubusise, UNkulunkulu akubusise, UNkulunkulu akubusise, ohe, UNkulunkulu akubusise, UNkulunkulu akubusise, kuso sonke isakhiwo. Ngizizwela leso sisindo, mfowethu Branham, oh, ngizamile ukukusina ngikususe kimi ngizamile ukukumemeza ngikususe kimi ngizamile ukujoyina ibandla futhi ngikususe kimi kodwa mfuthi Branham kuselapho Ngani manje ake sehlele Calvary singehleli kwenye inhlangano singehleli kwenye inqubo kodwa ake sehlele Calvary lapho sobabili ndawonye sibeka izandla zethu phezulu komhlatshelo sizoba nezinto esihlanganyela kuzo ngalezo sikhathi Ngiyaqaphela imigqeni yokuphulukisa na akakazi yahleliphe noma babe Baptist Methodist Presbyterian kungani na walinyazwa ngenxa yeziphambeko zabo ngemivimbo yakhe baphulukisiwe bona
He's the lamb that takes away the sins.
Uyiwundlelisa sayizono zezwe esingxenye yazo aniki kwamukela manje sisakhuleka na bawasezuleni lokho oquqabalwe zandla eziphakemeyo izinhliziyo ezisindayo nezifuba ezisindayo kulobu busuku zabesilisa besefazane abafana namantombazane.
They found a little shoe too.
Bathole isicathulo esincane nabo futhi bayazi ukuthi kukhona okungahambi kahle ezimpilweni zabo futhi yilokho kuphela into engakulungisa yilowo mfudlana lapho ovela eCalvary futhi siza ngokukholwa manje egazini lichithiwe futhi sibeka izandla zethu phezu komhlatshelo wethu owophayo Sizwa inyama yakhe idengule kithi uqobo sizwa meva nezipikini ngokukholwa siyakwenza lokho Ngiyakubona akwenzayo futhi konke kokungenxa yethu hayi ukuthi wayefanele kodwa uzimisela ukukwenza futhi yalingeza ngenxa yiziphambeko zethu igama lami kulo nkosi ngamunye wethu yaxotshozwa ngenxa yobubi bethu isijeziso sokuthwela kwethu siphezu kwayo nangemivimbo yayo sibiliziwe thina ngenjabulo sikwemukela ngenhlonipho kulobu busuku nkosi ngiyakukholwa ngiyakwamukela ngenhlonipho ngiyakukholwa
Receive them, Lord, into your kingdom.
Egameni lika Jesu, bemukele nkosi embusweni wakho. IBhayibheli lathi bonke abakholwa nguye wabanika amandla ukuba babe ngamadodana kaNkulunkulu.
So I believe, Lord, that you will accept.
Ngakho ngiyakholwa nkosi ukuthi uzokwamukela ngoba hayi ngesimo sokuthi sifanele size altar futhi senze lokho kodwa ngobuqotho siyakukholwa.
We accept it in the
Siyakwamukela ekuzibuseni kwezwi ezibuphuweni zothando lwakhe enhlanganyelweni yomusa wakhe.
We accept it, Lord. I accept it. No other pound time.
Siyakwamukela Nkosi, ngiyakwamukela awukho omunye umthombo engiwaziyo lutho ngaphandle kwegazi likaJesu.
Save, heal every broken soul, Lord.
Sindisa philisa wonke umphefumulo owaphukile nkosi egameni likaJesu ngiyakhuleka futhi ngibanikela kuwe amen
Now to you who feel that you have been to
manje kini yenizwa ukuthi kade nisekhalvari futhi nikholwa ukuthi lokhu kuyiqiniso futhi anikaze nibe nombhaphathizo wobukristu kwamanje izinkonzo zizobe ziqhubeka emizizwaneni embalwa nje esitezi singaphansi kodwa sekwephuzile kunalokho ebengicabanga ukuthi bekuzoba yikho futhi nokho ngikucaphunile ku-Isaya wa53:5 ukuthi yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu niyakukholwa lokho na yachotshozwa ngenxa yobubi bethu uyakukholwa lokho na isijeziso sokuthula kwethu lapho besifanele kujeziswa khona kepha manje sinokuthula ngokuba wajeziswa ngenxa yethu nokuthi kusola kwethu kwaba phezu kwakhe futhi ngemivimbo yakhe siphilisiwe thina siphulukisiwe ngokomzimba uyakukholwa lokho na uyakwamukela na uyakholwa ukuthi usenguyezu lanamuhla naphakade na uyakholwa ukuthi uNkulunkulu owabhala izwi njalo ulandela izwi uyaliqapha ukuze aliqinisekise na uyaligcina uzolikholwa na khona-ke bheke eCalvary lapho obheke khona insindiso emizuzwini embalwa edlule bheke eCalvary ngokuphulukiswa komzimba wakho futhi kholwa nakho kulelo hlakeni umntwana ngifisa sengathi ngingamphulukisa angikwazi sekuvele nakho kuhlezi indoda ebukeka kahle umfo semusha ehlezi esihlalweni esinamasondo ngifisa sengathi ngingamphulukisa angikwazi nakho kuhlezi nenekazi esihlalweni esinamasondo angazi ukuthi yini engalungile ngabo kodwa angeke ngikwenze sekuvele kwenziwe niyabo kukhona abantu phandle lapho abaney'nkathi zenhliziyo emidlavuza bazokufa kukhona okungenziwanga ngifisa sengathi nginganisiza ngiyakholwa ukuthi bengizokwenza na impela bengizokwenza ukuba bengingathatha kwahlukanisa kokune bese ngiyibeka phandle esitaladini futhi ngiyiphushe izungeze idolobha ngekhala lami wonke umuntu engihleka ngikubone uphulukiswa bengiyokwenza uNkulunkulu uyakwazi lokho bengiyokwenza impela
because you're already
kodwa ngikwazi ukukwenza ngoba usuvele kodwa uNkulunkulu ngijumile ukuba ngikukhombe endaweni lapho kwenzelwa khona wena manje ngobuqotho wozani kukho ngobuqotho wesifazane emthonjeni wabheka uJesu ngenkathi ethi hamba ulande indoda yakho wathi mnumzana nginandoda wathi ukhulume iqiniso ngoba ubunayisihlanu nale onayo manje akuyona yakho wathi ngobuqotho mnumzane ngiyakholwa ukuthi wena ungumprofethi manje siyazi lapho umesiya efika uzokwenza lezi zinto asibonise lezi zinto kepha ungubani wena na wathi nginguye hhayi ngokujula kobuqotho wakwamukela owesifazane omncane nomobho wayesebenzise yonke imali yakhe wayengehli nje ngokunganaki wachitha yonke imali yakhe kodokotela futhi angekho kubo owayengamsiza futhi ufika ekholwa ngobuqotho hhayi nje ukuthi omunye othile ukwenzile ngokwazi kwethu angekho omunye owake wakwenza uqale okuthile wathi ngikholwa kakhulu leyo ndoda kangangokuthi uma ngingathinta umphetho wengubo yayo ngiyosinda wayengasho lokho nje wakukholwa wayeqothe kukho akungabazeki ukuthi kwambiza ubulungu bakhe esontweni kwambiza izinto eziningi kodwa wayeqothe waye wayezimisela ukukwenza nokuthinta kwakhe okuqotho emphethweni wengubo yakhe kwamisa emzileni wakhe futhi waqalaza wathi ubani ongithintile na ngenkathi upetro emkhuza washo ukuthi sixuku sonke siyakuthinta Wathi kodwa ngibe buthakathaka amandla aphumile kimi futhi wabuka phezu kwezithameli waze wamthola owesifazane futhi wamtshela ngenkinga yakhe yomopho futhi wezwa emzimbeni wakhe ukuthi kunqamukile futhi waphulukiswa kusukela kulelo hora. Manje lowo nguye owanikelanga ukuphila kwakhe futhi washaywa imivimbo ngokuphulukiswa kwakho. Intengo isivele ikhokhiwe, uNkulunkulu wakwamukela izono zabo zisekho, uNkulunkulu wakwemukela wasilungisisa ngokumvusa futhi efakazisa ukuthi wakwemukela hayi kuphela ukufa kwakhe esiphambanweni kodwa ukuvuka kwakhe futhi manje uthumela umoya wakhe ngaphambili ukufakaza izwi lakhe. Singakungabaza kanjani na? Uma ugula, ibhayibheli lethu lathi uJesu Kristu nguye zalo namuhla naphakade, umpristi omkhulu ongathintwa ngokuzwelana kobuthakathaka bethu kulo mzuzu omkhulu. Ngihlupheke ngokugula, ngiyisakhamuzi kanye nani, ngingumfowenu futhi ngiyazi ukuthi kusho ukuthini ukugula, futhi ngiyayazi indawo okungayiwa kuyo, kuleyo ndawo efihliwe yokukholwa ukuthinta ingubo yakhe. Yithe Nkosi Jesu, ngobuqotho ngiyeza manje, ngiqotho kulokhu Nkosi, uyayazi inhliziyo yami, ungitshela ukuthi ngingakuthinta, ubungumpristi omkhulu, ngiyeza ngizokuthinta, ake ngithinte nje Nkosi. Into ethi izibambelelisa ukwehanga emuva yathi ukutholile. Ngiyakubonga Nkosi, ngiyakubonga mnumzane, emsindisi wami, ngiyakukholwa. Ungalinge ushiye leyo ndawo yakho omiselwe yona ingeyakho.
If he's risen,
kodake uma evukile ubengenza into efanayo namhlanje. Uma iphila na, uyakhole ukuthi uyaphila na?
Because I live, you live also. Then he is alive.
Ngoba ngiyaphila nani niyaphila, kodake uyaphila, kodake uma ephila, kodake uyofana njengoba wayehlale njalo. Ngabe kunjalo na manje? Kholo manje unga manje ngizokutshela nje, beka ngakimi kodwa ngiqondile lokho ngendlela ngikusho ngendlela njengoba uPetro noJohane basho endodeni esangweni, sibheke niyabo. Lokho kusho ukuthi lalela engikushoyo, niyakhole ukuthi nginitshela iqiniso.
This thing to a test and see if it's right. Prove all things.
Ake sihlale lento futhi sibone ukuthi ilungile yini, ehlolani zonke izinto. IBhayibheli lasho ngeke ngimenze akwenze kodwa wethembisa ukukwenza. Yilapho engikubamba khona, wethembisa ukuthi uyokwenza.
The works that I do shall you also. He that believeth on me, and God knows I believe I've been to Calvary.
Imisebenzi engiyenzayo nani niyakuyenza, okholwa yimi futhi uNkulunkulu uyazi ngikholwa ukuthi ngangise Calvary eminyakeni edlule. Ngikholwa ukuthi uyaligcina izwi lakhe futhi uyakukholwa nawe. Ukuba bengingampulukisa lowo mntwana bengiyokwenza, kodwa ngikutshelile umntwana wakho na angeke ngikwazi ukumpulukisa. Futhi ukuba uJesu bemi lapha egqokele sodi naye bangeke bezokubuza ukuthi ungalikholwa yini lelizwi kulobo busuku ngemivimbo yakhe naphiliswa nina. Uthi anginakho ukukholwa kungako mfuthi Branham. Ngabe nimzwile ethi uma unokukholwa kungangembewu yesinaphi na? Ukukholwa kwembewu yesinaphi ngeke kwenze isimangaliso, kodwa uma uzobambelela kukho kuzokukhipha. Vele ubambelelise okwehange, yilokho kuphela. Ukukhonkobala uma uzokholwa ukuthi uNkulunkulu uzoyisindisa, uzokwenza, uzokukholwa na, uzokwamukela na. uNkulunkulu siphe khona. Wena unethambo eliphukile emhlane, angikaze ngikubona empilweni yami, kodwa yilokho kungalungile. Angikwazi ukukuphulukisa, kodwa awukwazanga ukufihla impilo yakho. Uyakwamukela na uma ayazi ukuthi yini engalungile ngowesifazane, uma ayazi ukuthi yini engalungile lapha nalapho useyinto efanayo? Uyakukholwa na? Uyakwamukela na? Kuthiwani ngawe ninikazi nokuqina kwemithambo okuphendeke kaningi? Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa kukhona manje? Ungaba nofehlane nanoma yini impilo yakho awukwazanga ukucasha? Uyakukholwa ngokuba yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zakho, ngemivimbo yayo uphilisiwe wena? Uyakukholwa na? Yilokho impela akusho.
He's suffering with a stomach trouble.
indoda ehlezi ngapha ekhoneni ehloshwa yenkathazo yesisu inokulakanyana ngakho ayiveli lapha ingeyase-Texas. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyakwazi na? Angikwazi. Bekungakusiza yini ukuba uNkulunkulu ofanayo obengathi igama lakho nguSimoni?
You can return to Texas and get well of your stomach trouble if you believe it.
Nomzane Samonzi manje ungabuyela eTexas futhi uphile enkathazweni yakho yesisu uma ukukholwa. Kukhona indoda ayihlezi lapha ekhathazwa yisifo esiphathelene namankanga. Angiyazi, angikaze ngiyibone, ingiyase Chief Report.
Mr. Wallace? You believe? Is that true? Raise up your hand. Your faith makes you whole if you believe it.
Nomzane Wallace, uyakhola na? Ingabe kuyiqiniso lokho na? Phakamisa isandla sakho, ukukholwa kwakho kuyakuphilisa uma uzokukholwa.
Lady sitting back here, she's got a rupture.
Ininikazi lihlezi emuva lapha lineqhubu linomntwana onalokho kuvimbela. Angilazi, angikaze ngilibone, kodwa aliveli lapha, kodwa liyangikholwa futhi liyakholwa yizwi engilikhulumayo. Livele eArkansas, livela eHope eArkansas.
Her name is Miss Jackson. Believe it, lady?
Igama lalo ngunkosikazi Jackson. Uyakukholwa nenekazi na? Hamba futhi uphulukiswe. Lokho kushaye kude le ngemuva kwesakhiwo. Inenekazi elilomfana omncane ongakwazi ukufunda esikoleni nalo aliveli lapha, livela eMississippi.
Miss Stringer, believe with all your heart.
Kosazana Stringer, kholwa ngenhliziyo yakho yonke futhi umfana omncane uzosinda. Ungakholwa, zonke izinto ziyenzeka.
A little aged woman sitting right here got cancer, dying. Minnie, do you believe you'll get healed? Believe on the Lord.
Owesifazane osekhulile omncane ohlezi khona lapha unomdlavuza efa. Mini, uyakholwa ukuthi uzophulukiswa na? Kholwa enkosini, ngikuphonsela inselelo ukuba ukholwe.
Mr. Grigsby? Coming from the hospital with TB?
Mnumzane Crispy ovele esibhedlela ene TB. Khola ngenhliziyo yakho yonke, phulukiswa. Angikaze ngiyibone indoda empilweni yami njengoba ngazi.
What is it? Apply your name.
Kuyini na? Phetha igama lakho ngemivimbo yakhe esiphilisiwe thina. Uyakukholwa na? Kwanake ngubukhona bakhe.
He was wounded for our transgressions. Then if he can do that,
walinyazwa ngenxa yezimpambeko zethu. Manje ke uma engakwenza lokho kufakazisa ukuthi ulapha nezwi lakhe. Manje izimpambeko zethu ngobuqotho zithethelelwe, ububi bethu sebuhambile. Sinokuthula kuNkulunkulu ngenkosi yethu Jesu Kristu. Imivimbo yakhe iyasiphulukisa. Uyakufakazisa kithi sithethelelwe. Yini ayenzayo na? Khetha lobo buqotho, mbhekisise lowo muntu ebambeleliswe kwehanga esiphambanweni. Vakashela laba bantu noma ngabe bekungubani. Ngibona omunye qhubeka nje ukholwa. Ake ngilibuze ukuthize, niyakholwa ngenhliziyo yenu yonke na? UJesu wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Bangaki abakholwayo na? Kodwa-ke bekani izandla zenu phezu komunye nomunye uma uyikholwa. Ngumntwana wakhe njengoba nami nginguye. Kuyini na? Kungukuqinisekisa ukuthi ulapha. Oh, singeze yini ngobuqotho manje emva kwezwi lakhe, emva kobukhona bakhe na? Yilowo impela uNkulunkulu ozokwahlulela ngosuku lokwahlulela. Oh, uNkulunkulu, iba nomusa kulobu busuku. Ngiyakhuleka babo sezulwini ukuthi umoya ongcwele obusisiweyo, uKristu ophilayo, hayi isithombe, hayi umuzi, hayi isiko, kodwa uKristu ophilayo obusiwe kwabafileyo. Ehlonipha izwi lakhe lapho lishunyayelwa ngamandla egazi lakhe nokuvuka kwakhe. Lawa ngamakholo umyalo wokugcina. Wena wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo uma bebeke izandla phezu kwabagulayo bayosinda. Nkosi Jesu, ngiyakhuleka kanye nabo. Ngisesibambanweni, basesibambanweni, sinakho konke esihlanganyela kukho. Nalo igazi likaJesu Kristu, nansi indodana kaNkulunkulu inathi izifakazisa ukuthi lapha sibeka izandla zethu phezu komzimba wakhe ovevezelayo. Siyakwamukela ukuphulukiswa kwethu.
And our Satan
we adjure thee in the name of Jesus Christ, come out of here and lead these people that they might go and be made well.
Futhi manje sathande siyabuyala kameni lika Jesu Kristu, puma lapha futhi ushiye lababantu ukuze bahambe futhi basindiswe ngamandla kuvukeni kuka Jesu Kristu.
I believe him. Let's say it together.
Ngiyamkholwa, ake sikusho ndawonye, ngiyamkholwa, ngiyamamukela manje, biza igama lakho ngemivimbo yakhe, kusho kanje nami ngemivimbo yakhe manje igama lakho uWilliam Branham wapulukiswa.
It's over. It's finished.
Sekuphelile, kufaziwe, uNkulunkulu owenza isithembiso lapho kuqinisa isithembiso.
Jesus said, as the Father,
uJesu wathi njengoba ubaba wangithuma nami ngiyanithuma, noNkulunkulu owamthuma wayenaye futhi kuye, wathi uma ngingenza imisebenzi yakhe ningangikholwa, futhi uma nginganitshela iqiniso angeke yakusekele. Kodwa uNkulunkulu wathi uma abafundi bakhe uthumele lo mnyekazo kaNkulunkulu ezweni, unakho ukufakazisa ukuthi unakho zona impela izibonakaliso ezethenjiswa ziqinisekisa ubukhona bakhe ukoneni buka Jesu Kristu.
I accept your healing. I accept it.
Ngiyakwamukela ukuphulukisa kwakho, ngiyakwamukela, anginendaba ukuthi kwenzekani manje, angibhekile lokho, ngibheke ekukholweni kwakho okugciniswe kwehange ngaleya, kugciniswe okwehange esiphambanweni lapho ubeke khona isandla sakho emthethelweni wakho, hamba ukukholwe, uzofanele uphile.
I love him.
Tina sanda sakhe emthethelweni wakho manje.
Just my salvation on Calvary Street. Let us stand now.
Ake sime manje. Akamisani izandla zenu nezinhliziyo zenu manje.
Our sacrifice, our propitiation. Why did he purchase completely deliverance now? And just my salvation. Saying it somehow.
Ngicabangani ngalokho ndodana na, uyakukholwa na, uyakholwa ukuthi inkathazo endala yesisu izokushiya na, ifindo esiswini lizohamba na, kulungile, lizokwenza. Kulungile nsizwa. Kosi Jesu, siphe ukuphulukiswa kwalaba bantu nalamaduku egameni lika Jesu.